Vesulu. Nini mandla onke zizwe zakho thami phambi kwakho.
Abantu abami, Thank you. Zinga, Titiba, Dada, Diabulela. Trioche, Ndumlambo, Ndoko, Tikoloche, Mboko Dumyama Gahili. Thank you. kwaibana tikela nomatyala machacha mama enkosi ndiyabule.
Alla dum lando, wesis we songe, tulam duanu. Wayesithini ubhuti Mongs? Wayesithini ubhuti Mongs? Ucingiyandazi. Ucingiyandazi. Ucingiyandazi.
Ucingiyandazi. Ucingiyandazi.
Ucing Gyandas. Ucing Gyandas.